Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
Ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangapi aliluvana, as you can see it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na Windows. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi cheza nipone. Mr. Peace and Order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Nana na mungula chita pretend. Show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, pawa bomba sonte ni sonte. Akufonte ni abombi, palale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, wale tile Kenya bombe. Mwana ni misevu fusha wololo. Pit by pit, file kontolo. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ulule ni. Dadi, imwe fyoze fyomwa chita na lisumina ni soti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shande. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, ebu cheza ni kone. Zambia number one.
Mwache tana nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.